One time magician, eh? Yes, man, oh, see not see boy, yeah, yeah. Omukwano gwo gunjakira ng'ettaala akabiriti ke njagala okwasa w'obeera byonna bitunyumira akamwenyuko ke kansuza mu kyalo omwagala omutima gwe gweyunira bwe ndoota ng'ogenze ebintiisa bw'otambula nsigala ngoberera ye gwe anjijako ennaku gye nnali nnina okola bitono naye ze binyumira yono abavubuka gwe batenda ne banneeyo mwattu bamulwanira Jaki jangu Jaki msichana yangu Jaki yaye Jaki mama Jaki wowe Nkonako binyuma binyonyogera buli ekikonako mulize ne sisiwala omwana w'abalungi asingira bayogera toyoya nno birala masotala gasinga n'ekibala otambula okudala tondeka kuswala nzikiriza nsonga omukwano ndete Jaki jangu Jaki msichana yangu Jaki yaye Jaki mama Jaki wowe Mukwano siche bakapula ninga Sanu katandiso kukogerera Mumatwe dobozi lyo bandi ulira Onsula mu mutwe kulowoza Onsiba mu bongo ngontakula Omutima wagwe sigama tomenya Sindano je wakuba ya ingira Jaki jangu Jaki msichana yangu Jaki mama Jaki wowe Jaki huyo